Yani kwenye maisha utakikwa na stress, yeah I. Leo ukikosa kesho utapata na we, yeah I. Bado una nafasi, imewekwa for you, yeah. Tengeneza nafasi, imewekwa for you. Roh, kwenye maisha kaza roh, usichoke kaza roh, na we utapata kaza roh, roh, roh.
Begyal, oh begyal. Kila kitu kinakuwa bei yake, yeah. Bei yake, oh bei yake, yeah. Jipandisha na wewe bei
yake. Noma, noma, kinoma, noma. Maisha, noma, noma, kinoma, noma. Noma, noma, kinoma, noma.
Maisha,
noma, noma, kinoma, noma.
Kunyo mwingine analonga bliss, kaza moyo na we God bless. Aya, maisha mumbi jata bless. Na vile tunaishi peace no case. Upo kitanda ni kusimama uwezi, basi mumbi Mungu atakuwa na we. Gereza ni umebambi wa case, mwache Mungu Baba atakuwa na we.
Kwenye maisha kaza roo, usichoke kaza roo, na we utapata kaza roo. Roo,
begyal, oh begyal. Kila kitu kinakuwa begyal, yeah. Begyal, oh begyal, yeah. Jipandisha na wewe begyal, yeah.
Noma, noma,
kinoma, noma.
Maisha, noma, noma,
kinoma, noma.
Life, noma, noma,
kinoma, noma.
Maisha, noma, noma,
kinoma, noma. Ata uwe na magari, pesa, nyumba. Ata uwe mbabe, shinda weather. Ata uwe na kiwanda cha mafedha. Ata uwe na kiliza de professor. Usipokuwa na upendo wa dhati, noma. Tusiishi kwa kulipa na visasi, noma.
Roo, kwenye maisha kaza roo. Usichoke kaza roo. Na we utapata kaza roo. Roo,
begyal, oh begyal. Kila kitu kinakuwa begyal, yeah. Begyal, oh begyal, yeah. Jipandisha na wewe begyal, yeah.
Noma, noma,
kinoma, noma.
Maisha, noma, noma,
kinoma, noma.
Noma, noma,
kinoma, noma.
Maisha, noma, noma,
kinoma, noma. Yes, sir. Shadow of style.